Banenya kukwakala ebitiisa, ngenda kukwakala ebisinga. Buli kyonoono basonga mu nze ntandise okwenenya. Naye bwe ntunuulira ku gye tuvudde neyongera okwakala ebisinga. Baby my dear, onsanze ndaga ng'emikisa gya laabu gimpeddeko ndi mu kutya mama. Kirabika kukwe kwenkomye baby, ndina kitotolumya. Ebizibu bya laavu mbirabyeko nkomekerera nkaba. Kyenva nesiba kukwe, kyenva nesiba kukwe, kyenva nesiba kukwe, kyenva nesiba kukwe. Nesunze olugendo lwa laabu naawe, empale zaba 7 ebisiko n'emmese. Simbudi ab'ekikabo nabagambye gwe tweyagala simukase yeyerese. Can't believe this love is for me, tiddamu but I am falling. I could be there for you babe, I'll be there for you baby my dear. Onsanze ndaga ng'emikisa gya laabu gimpeddeko ndi mu kutya mama. Kyenva nesiba kukwe, kyenva nesiba kukwe, kyenva nesiba kukwe, kyenva nesiba kukwe.
Baby give me love, baby give me love, baby give me love, yeah. Okay, baby, give me love. Baby, give me love. Baby, give me love.
Kyenva nesiba kukwe.
Big difficulty to the world.
Kyenva nesiba kukwe.